Right. Barabara Kimisha.
Ni Zidro. Kama sauce, mean the boss, mean the wild boss. Check it, yeah. Jeshi ni mbaya na wota kuma bodoski. Mbogi ni mbaya, mbogi badoki monyoski. Tamasha leo ni lemje yonaga auski. Mlinge kamjoni unatokyokyo na timo magode chok. Sidi joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija dozi. Ko joma gode chok. Sidi joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Siko joma gode chok. Sidi joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija dozi. Ko joma gode chok. Sidi joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Atifo ni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Jala la kofdana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nmenyanya kadi science iko kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Miukataka tumamora tina. Sinja kade mako na itina. Mina ita inansikiza. Kijipa bado ndaifinya. Chagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda nkunia kila mali hakuna mali siko joy. Rada safi kipata na form nilio mindo natoa. Karika java joka chok. Nazima sani mwote. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok.
Oveste wanduru imepigwa ni mahubu. Moshi unacheki ni ya vuvuvu. Mangos kwa chamasha ni wanguvuvu. Kacha na mapanga kisha susu.
Ati rada safisha, chunga mchachisha. Wakisha, itisha, macho ivisha. Moshi pitisha, matisha. Bado lipisha, nanga inamisha. Lalisha, dengi meweza, gani fikisha. Tarimbo, rungu pikisha, ndani ingisha. Vigita, bado na giza, kaina tatiza. Riri, magode ni mzima, bado na ijimba. Kizima, na yundia goma, inabako jama gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Jagi, artishada, panda, ganja, fama. Kuyo yoma kusota kulala. Kudozga muoga, kudozga ujaoga. Sasa ona, blanda. Mistake ya kwanza kumes na kitanda. You mean kukojoa kwa kitanda. Iyo ni blanda. Chunga sana dia. Kukunyo sana bia. Una mess na mind bia. Kani no find bia. Kano no come here. Kani buy dry dia. Kani maji kata bia. Kani strong is strong bia. Na ukidai kuna kahawa naka uja shawa. Weni wa sora. Siku joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija do. Siku joma gode chok. Siku joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Siku joma gode chok. Siku joma gode chok. Simiko joma gode na badata sija do. Siku joma gode chok. Siku joma gode chok. Simiko joma gode magode na badata chok. Yo, check it. Ni 2020 kwenye kifo 20. Na washa moja mbili tatu moryo hadi 20. Ni 2020 kwenye kifo 20. Na washa leo mamoryo hadi ni akisho ameblake. Yo, yo.